mzee msilale mchaka mchaka. Kimbiza dunia haina mipaka. Kiweka nia kuna njia utapata. Kama unasubiria kuna matata. Mama jalea mapro so. No, kaza soja kumandu. Na squeeze shima so shika mo. Oh, time money, I gotta go. Sometimes vitu vina kazo na kuma. Wota lala, wezi kuya laza masa. Naleta utani, okay? Ona nana, fanye kicha, zwa mabala, zaga zaga, simama ka, bang, unaenda what, give it up, eh. Umepanic, relax, pumzika kwenye kiti kibidi pata drinks, relax. Umepanic, relax. This is not what you think, ye shuguri bado mbichi, relax. Lewa faster, mindo kwanza napata starter. Lizani kwasa kwasa, sukuma kanyaga tuende rudi ata kwa pancha. Mdomo haulipi utasema lolote. Uongo hauna garantia ya kufika popote. Kitenesi hakidundi kwenye matope. Usifai kinyago, va struggle naweza niogope. Sinaga bari za kijinga. Akili mali ukichimba. Staff zari la kuvimba. Nachunga na chimba. Metaka mwenyewe. Sipige kelele unapoko una winda. Kambere unanijua tinga tinga. Chapigia na vita nyingi nimeshinda. Umepanic. Relax. Pumzika kwenye kiti kibidi pata drinks. Relax. Umepanic. Relax. This is not what you think, ye shuguri bado mbichi. Relax.